sawirkii lamaad rabbiga eedan iyoonay haawo madii abuuri ba'dishay way jeeyey jannada dhatiyeed laakiin eebbe haawo may ka abuuri feerti aadan us oo hunduraw mayna ka weelay eedan bil aantiis madii lamaadiyoo jannada ka noolaayeen eebba makay shoodi jirne laakiin sidii wadaay oo kale yaa in la waramaayeen meelunna dhimasho ma jirne.